Studio Tamani, kede kabaruji amen e fulfulde.
Bon fo fe si jotta man kedo o do sa alkamissare chapantati lewru me sappo jeedi yamde jabbiri masilimaaji chapantati nay e juumi den tawale maison de la presse o do wattu goto wodi do radio isaber nyafinke se grabo computer tobi de tiagal ko video o yaltuno so holla ko yaata yimbe noga yo sapere en pompier puddube do won formation ekitagol nokko no dirta markala ko yabbe joppitaama ko kanko lamido kabaru do golleji leedi meedin di o yalti o fenni o do kabaru fa handen wayde jam e degere dum wonde hebude sembe leedi ndi li deedo balde tan ko yaata yimbe la sappo kany e mbara le wuddu leedi ndi yugal kristien fa yotto yo yimbe la humunibe kabaru dina le alislama gal fu holitan wiede e gonde e yambe di do yambereji kambe kristien be gonde wadde yambe mabbe no dirten e station nyaloma handen o do holitan wed jamma handen leletul kadri hani yambine le leedi me dum jamma mo ne hani wadde duwa wuddi sande i wonno sembe kabaru di men jogi no do kiki dande di bismillah modon e halade fedde ndeb non de protection civile directeur o yalti o jabbi ki tiagal ko o do video yalti so be kolliti wi do ko yata yimbel sapper pompier nogo yon kany en jopita e golleji muden di o yalti o wi o do kabaru yo wana ngonga fa keben famdar keben Ousmane Diko e Mamadou Samaseku
o video wadani hewbe hollitinda hakilaji mudun do lawi ande kesse de se sarabe e hibibe e ribabe be taltike kado ania e kolliti yuruku yuruku e kereyanta ko bangal saria mo bibbe be ngala bawde kennabe sera gondi o je lontina bibbe tajire e jogibe bawde dum wana ko neni conseil regional jeunesse sigasono dabbe kedon jati kolitindo waran widitaade kasen bangal cellal beedo se fodano saria du fa odo kabaru heba biltaade gote gondo conseil regional jeunesse sigaso won ko se fi kedden dum
ya
ala wudi yimbe la toton iwobe to sigaso to joni fi wana arande no dido golleji ngadal ner leedu mali sabi ana e lam ko be ngadobe bibbe mun en ma secretaire mun en wobbe andon mi ngana fi njoppobe odo kabaru on ikama jati abuka batte be do sukalbe
dina wadana horeje golle protection civile colonel major seydou dumbia holliti ko wodi ele o do video fanda wadi fotagol dabar bamgol pompier colonel major o okita yaral yusariaji di adna futabi ngoni baji binadi se itabe be lomta holliti kabaru jeugole doktoro le natugo kamar kala o holliti bi ciomi nyawji le caldi mabbe ko yadata du e golle solde tengal colonel major seydou dumbia directeur général protection civile on ko haali keldemmo
sababuji di ana yafi faysu tawe le ima daraydi fuf kultama wiide joomun an jogi cellal soni ayotti kantu yewtagol gongol watte ndenno e le gol do yewtagol woni ko kanko dogotoro o holliti wiide rafi cellal ana e nogo e didombe bangal golle sembe e dole mukaani wadde fa hande wi mako ana wodi jaati e mabbe nyaw mbawdo rabade ndenno faysu haadi dum beedo kay wa fi heddaade so yo hono ni yimbe le be ima daraydi humon chaldi mun en
pade danyudo ko funti e odo kabaru horebe gollirde de kolliti noga edi don goni itabe selamtina wobbe selube chaldi mun en fa ngada ekitagol jande odo golle
secretaire so ngabido be malame an ne ngalodo baynil teton mi joju modon non noddi min to di don ni moroji didi kalon ko ndi don chapandi jette jo chapandi jette nay sappo go sappo go chapandi jette jo chapandi jette nay sappo di sappo didi noga e jene lewru me won nyaloma kede na do yimbe hippobe kufunaaji bulo bulaaji le adnar ndu fu fedde deb no dert casque bleu oni wonde le leedele de metite den wiidi dum wonde yamminede le leedi meedi wakande jam e deger wonde hebudo do sembe wattu jono ko heewe jamaande fana wonde wadde do hen landol be jaw yalono be kane weltirde balanno golleji mabbe di ngor yiso heejo golleji minisma do waylitaama le balde ngaroje de be kane weltindino golleji mabbe di ngor yi fa kebe famtare ngare kele Ousmane Diko e Mamadou Samaseku
imade kufuna bulo bulaaji nations unies be yo heebude jamarande der nokuji di bas ngone mudum bedo lolirbe kabiti ben heftagol jam ngada dun imadraji bangol heftagol nokude ndernaga woni mudum e kanye dawrude no nokuji di wi lamu dota mudum kewirta e leno alhali ndernagu leedi malindi worri wakkat jun o e hakkilo yimbe le hewbe tama imadraji bedo kabiti be na nafa jamarande le wuddu e sa leedi ndi ka won kultibe wiide nafa ka bedo kabiti be woni be atayke jati
nafa ka mabbe le ngallur gawo de ka yo beedu torratan wala fuko buyti handan de gonden do wala fuko be nafata sabe satuji sabe karana ma wonko wadi le ngal wallude nde ngada hono be nanali ni handen ono haasini jaati ka nafa ka mabbe na dalidi kanon wongol mabbe ga ana horsi sabe leedi meden yeggitaka di reena ki tafendu
e wi horobe min smabbe dido gulleji hewtagul jam ngallafi e habbo fewde e terusiyaku ka dum fu tawde be cultivide ana hani be beden e kaki koborde yalla e be bawana fratiji di keddana mahamad sali ana di foroje min sma
ana horsi ko beedo beden e bawde e be kani yamirede yalla be beeda tekkinde kumel be kabo faabe pewte e masiba godu ka do hokkude be kaake e bawde doko jebe faaba mo yono be gollira
e wi ibrahim mayga gollowo der jangnide lulinde institut d'etude de sécurité kufna blablaji minisma di yo kabiti be be imar mudun yo wadde imadraji hakunde gubbe sinin be talkur kawral gal e wi mako o do manda keso o laabu jaati jawtede
anden reno gol civil en hani wonde sanga golleji minisma nan ande minisma ana hani wotinde bawde mudun electoraji ti godudi edi jama godudi leedi o fawarde e gouvernement mali kanyi etora ngoka fanda jawdum
kapitibe misma be nambara ko buri unyaji sapuyo unyaji taton e kanya ko buri unyaji don polisabe be kalfinte manda goddo leleru juin warurundu
fande wayde jam e deedere dum wondi hebude sembe li sa halleedi ndi kanyen le wuddu leedi ndi le der o yontere tan ko yata yimbe la sappon kanyen embarale o don nokku kenyen dubbe kolitiwide mer tumbuto mobile mudon suutama ton fa keben famtar keden Ousmane Dikko
yimbe de don jam en kabardo be anda ko ko goni ciuti mobile mer commune tumbutu hanki wadi fa legal makko horgol ana wanda talata re jabinde yimbe jogi be kabarde be anda ko ko gondu kipima wuro gonoguru le commune jankabule circle koro yimbe nayon keddima hen goto barmi fa nawi fa nabama motti le wuro sengamara masiba ngokadu wadi kenye barmudo goto e ko heba enande fa ande le wuddu leedi medem bankasi yimbe jogi be kabarde bari worbe dido fa le suudu doktoro sedan kolliti goto du barmi do hakunde muude sewara kiloji chapantati du soma dugu yimbe joyon jogi be kabarde endino talatare de suutude cioto telefoji fa le galemu ele ko jonsodu makko fetti wulango ko yimbe ngari notade cotto o ko heba nanda non piyande ka kondi warbe hippade du didon barama didon barmi fa ndokka ma gendarmerie njoyobo dogi e o wattuno anda ko sabani be endude suutugo ngol fa ande soma dugu jonte didi jabbinode de neddo goto suutanoma ko reji makko wala fuko andanima fa ande
faddinde be nodde te croisis groupe international tiagal ko be kolliti wattu joni o tongan mabbe so mbi lamana hani haldude e gubi jaddi ko be de dum woni kanko ministre communiro kabar lamorde le leedi ni no dirtede Boubacar Alpha Ba ko mo laninira e RFI ko holli tiwi wattu joni so kalde teb anan goddi tan e be gondi e ngodo hakkile no be kolitiri wi fa kebe famtare kedde mo ko mo sifido hen kanko no dirtede Boubacar Alpha Ba o do fatitango Mamadou Samaseku
on a des experiences
dans le wawande e le wuddu leedi di to jenne ton to muti ton e jallube ton kejaabe amir en ala wondi e madraji mo hakune mabbe e kabtibe yoga denna hultide on tan kaldal na wudi jonno hono huntande hore dun fa hande hono hinade dun no fewiri sabi an hani kaldal hantingal nata hakune amen e beedo lam ko be amen be dun na wondi e jeltaade kabar mudo no kaldal gal hani huntande hore heba ka tafun du kurdu e kurdu dun kaldal gal wotte heba ka tenye kaldal hani wadede e do kaldal hana wadede denno wona imadraji di fuf nguni di basal ya e mudo yama yusufa ma dun no nokkudo kaldal gal wotte e kanye kajabe ha la mbawta jawtede ta jodon kay kaldal na wudi ka anahani gal beeda hunchina do hore
tali ay notre chef
chrétien gombe leedi ndebe gonde nyamminde nyaloma hando yambinde yambere mabbe ndo no dirte association de yodon yambere ko be gonde jokkitare tiagal so fet mabbe mo no dirte pa ko timmi leedi ndi micite den wirde de do jalaade wana andande sanne leedi malindi wattu joni o do kambe chrétien be kolli metti mabbe bi laamu o wala fu ko hunchina hore yalla gollan yoppele o do nyaloma kanko no dirte souri ba joseph kamara o yo goto e waji tob dum le soude eglise ndebe no dirte evangelique wondu leedi meden de holi tiwide wattu joni kambe be gondi fiide do hen dabareji do o wi ka dum e tayde fu fa hande laamo anda hono dido kabaruji ngori dum wadi so fa hande o do fettima bo andana ka hunde kede mo ko mo sifi do hen
hodo darda dewo fu yo micitaade korso dum gaddum le eglise so ngabugol isa ida bel mudun an wawedu wadde duawuji e manoje minen chrétien fu buri andube du ko Allah bamno aadi ko yottini nyalama wara annabi Isa warana e yo gurdo ko wadi sande nyalande mondo golle patake e hakkilo am ka kristien anakani fuddude yammigolde do nyalande be jammina mayde e wurtugol Isa ka ngabugol makko non yamminaka faasanne gamali meden ga so mine hore men nannali e jate de heddoto e wayde ande
jamma hande woni jamma lelitul qadri yimbe le horbe nyande allambe kanko dun ami almami misid noddir tele torokoro bugunde o holli tiwide wattu jono yo mo jamma teddinaado sanne o wi jamma den hay wadde do hen duwa wuji mawdo o wiile o do jamma sa waawi a juuli rakkaji didi an nandi hono sa juuli ko yata duubi chapande jetti e tati so julde ma jabaama kede mo kanko noddir te mahmoudou diallo ko mo sifido hen do faccita mo ousmane diko
yo jamma korsudo inna anzalnahu fi laylatil qadri yo jamma mum qur'an regi lay o jamma mo aisha inna julbe landido mo tagireden sabe mum hodum fu hani dardude alla le jamma laylatul qadri mo tagireden wi o darda dum ya famuya sabe yo jafoto dum o jamma wadana en nangude gurdam kesam faanda kisinam aslama fu ana hani humanade le o do jamma jokudo ko dina holliti ko Allah wi fayafe so alsidamen nafi rakaje didi so hawri e lelatil qadri anabay hono o rewi Allah dagu duubi chapande jetti
3 ans et 4
mois studio tamani yo fa ballamu leede Suède Danemark Suisse et fedde leede Europe
sekrab do katten kiki da hande do dido kabaruji ka fa hande kedde hedade hono andir do no do e sedde yotere meden de ala wodi wassalam
Sit on the money.